Yeah. Ile penzi nilikuwa najua. Yani leo sifahamu.
Nitatulia mama, siku njema inakuja. Nitatulia mama, siku njema inakuja. It's gonna be a better day, a better day, someday. It's gonna be a better day, someday.
Kwa vile maisha yetu ilikuwa ngumu, nilikutakia mema. Na hizo vitabu ulipitia, nilijua zitaleta cheda. Bando kuna postcard mkobani na hadithi za usheli sheli. Moyo nisiko vile uliniacha, unanipa kote ya mapenzi. Na ini makumbusho dhabiti ya moments zetu za juzi. Ile mvua likinga na umbrella, nilikinga kwa makuti. Inanyuma ulienda wewe, ukarudi mtofauti. Naona salamu zetu kiamka vile love unalitamka. Umesahau maji yangu pimwa vile ya yangu pikwa. Promises uvunjwa daily, kwanini ni zile ulinipa? Conversation zetu ni fupi, yani fupi ndo tuongee. Fupi kama mwezi wa Februari au Likobe. Tunapitana pitana kwa nyumba kama strangers. Na feel awkward kukuliza kama umuona suspenders. Tuliconnect kabili ya gari moshi na gari petroli. Na leo sikuoni.
Nitatulia mama, siku njema inakuja.
Nitakungoja.
Nitatulia mama, siku njema inakuja.
Niko hapa.
It's gonna be a better day,
better day,
better day,
better day,
someday. It's gonna be a better day, someday.
Niyo mwezi kuja after April, siwezi sahau. Kaloleni shopping center kwa duka ya Kamau. 07 jazia na ni wapi mrembo unaishia. Nilikuwa bad boy kididi na ubadili kila wiki. Ulinifunza penzi na nikawa mwanafunzi mpoa. Bahari ilipotetemeka ili jazi ukayokoa. Love ikawa beautiful kakipepeo mwanzo msimu. Na lazima ningerudi kwako ka addict kwa pedi. Hizo vidole zilika empty nikazifisha pete. Zile za put a ring on it kama Beyonce. Ndiyo kapata scholarship, ilikuwa good news ya bad news. Ndege ilitajiganje, hata kama ninge kulose. Niliasolia maferare, vile utafika JKIA. Mkono ina swing by, lakini by ya wasi wasi. Jumbuzi ya kila mkeka, wadaku watakalia wapi.
Nitatulia mama, siku njema inakuja.
Nakuja lini?
Nitatulia mama, siku njema inakuja.
Nakuja lini?
It's gonna be a better day,
better day,
better day,
better day,
someday. It's gonna be a better day, someday.
Hauna maana ata na kumiss na uko hapa. Rudi gold but vile jumlete malo umemwacha. Ningeweza rudisha wakati nyuma singewacha uende. Singejiwacha nipende kama konde lose mtegi. Na kama ataki kurudi, mwambia nirudishie pete. Anahitaji zaidi yule dealer wa silver na chengerere. Nataka usafiri leo na usirudi bila yeye. Umemwacha wapi wangu? Mi sikujui wewe.
Nitatulia mama, siku njema inakuja.
Utaweza kweli?
Nitatulia mama, siku njema inakuja.
Utaweza kweli?
It's gonna be a better day,
better day,
a better day,
better day,
someday. It's gonna be a better day, someday.